Muungano wa wanasheria nchini Uganda umekuwa ukisaidia katika mazungumzo kati ya serikali na wasimamizi wa mashtaka kujaribu kutatua mgomo ambao sasa umeingia mwezi wa pili, wasimamizi wa mashtaka wakitaka nyongeza mishahara na mazingira salama ya kazi. Sasa muungano huo unasema anayestahili kuwajibika lazima ajibike, kwani haki za washukiwa na wale wanaotafuta haki zinakiukwa. Francis Gimara ni rais wa muungano wa wanasheria nchini Uganda.
It is important that at least government follows up to the earlier promises it made to prosecutors.
Ni muhimu kwa serikali kutimiza ahadi ilizotoa kwa wasimamizi wa mashtaka. Ni lazima nia njema idhihirike. Vile vile tunaomba wasimamizi wa mashtaka kulegeza msimamo wao mkali. Lakini la muhimu sana ni kwamba mgomo usitishwe. Wasimamizi wa mashtaka walifanya mgomo kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Julai mwaka huu. Serikali kupitia kwa waziri wa haki na sheria jenerali Kahindo Tafire ikaahidi kuongezea mishahara na wakarejea kazini. Mwezi mmoja baadaye ahadi haikutimizwa na kuwalazimu wasimamizi wa mashtaka kurejelea mgomo, huku serikali ikitishia kuwafuta kazi.
We have written and asked government to engage with the prosecutors and come up with a solution to this matter.
Tumeomba serikali kujadiliana na wasimamizi wa mashtaka ili wakubaliane haraka iwezekanavyo. Ni lazima mgomo umalizike ili kuhakikisha raia wa Uganda wanapata haki katika mahakama.
The leadership must put itself together and resolve this issue.
Wakati wasimamizi wa mashtaka wakiwa katika mgomo, madaktari nao wametangaza kuanza mgomo wakitaka nyongeza mishahara na mazingira salama ya kazi.
My experience shows that my colleagues here are not very serious people.
Madaktari hata hivyo wanasema kwamba wataendelea kuwahudumia wagonjwa walio katika hali mahututi kama wanaopata ajali na kuwasaidia mama wanaojifungua kupitia upasuaji. Rais Yoweri Museveni alionya kwamba atawakamata madaktari watakaogoma. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.